Give me chance. Give me chance. Give me chance.
Mama. Wanipe nyama.
Give me chance.
Mama. Wanipe nyama.
Nimewaka kakifuu kama moyo juu, kanalilia penzi lako tu. Ukidelete taji handu sema su, nikugande kasumaku. Mzuri mpaka unaboa, vyangu vyote ntatoa, lengo langu kukoa, moyo nitaufuta doa. Usinifanye nishe na marofa, walo kutena kisha wakasepa, nitakubadilisha ukipenda, tuwe wote mpaka kuzeka. Nakubali uonje utamu, nasishiham kama babigam, penzi ya dim la kivetina, muda wote nikutabasam.
Give me chance. Give me chance.
Mama. Wanipe nyama.
Give me chance.
Mama. Wanipe nyama.
Unanikosha na wako, si mama. Kama utaki unataka, beli mapenzi so kiboko, usije ukanichapa.
Hadithi tendelee ndapo kikupata, mbali ntajifia ndapo kikukosa. Mtama bwana njiwa kwako nimefata, nivyema ukalidhia nipe nachotaka.
Usinifane nishe na marofa, walo kutena kisha wakasepa, nitakubadilisha ukipenda, tuwe wote mpaka kuzeka. Nikubali uonje utamu, nasishiham kama babigam, penzi ya dim la kivetina, muda wote ni kutabasam.
Give me chance. Give me chance. Give me chance.
Mama. Wanipe nyama.
Give me chance.
Mama. Wanipe nyama.
Give me chance.
Chance.